da da da. Why to be like that? Nitima onse Ndizanga zonse Iwe Antu angaya kule Sinavetele Nakukonda inde Ninyonga sonse Olo undilize Sindina sinde Nakukonda inde Nitima onse Koma unditima Now matopa, my feelings are matter. Paka kuivala, koma undi tima. Now matopa, my feelings are matter. Paka kuivala, nina kupilila iwe, kukupilila iwe, kukupilila iwe, paka kutopa, nina kudikila iwe.
Choose.